Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko muri Isanga ikiganiro mutegurirwa kanamugezweho na Jean-Baptiste Nshimiyimana. Ikiganiro Agasaro Kaburaga cy'uyu munsi gihuriranye n'iminsi mikuru ya Noheli no kurangiza umwaka. Turishimira umubyeyi ugiye guhura n'umwana yabyaye dore hashize imyaka 27 ariko bakaba bari batarabonana. Turakira umubyeyi wa buri mwana uri mu Rwanda muri 94 atwawe n'undi mubyeyi wavugaga ko yiboneye umwana yari agiye kurera. Ndakira umwana uvuga ibigwi se wamubyaye agaterwa ishema no kubishami yashibutse. Iki kiganiro ngituye abana bose b'impfubyi, ngituye ababyeyi babareze, ngituye abagira neza babarimo imitima, mbatuye Imana.
Shaka gasaro kawe muzakabona zero, shaka gasaro kawe muzakabona wikikintege, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Hashize imyaka 26 intambi z'impunzi z'Abanyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishenywe dushingiye ku bitabo n'inyandiko zitandukanye z'abariraye ndetse n'izakozwe n'imiryango mpuzamahanga zihuriza ku ngingo imwe mu isenya ry'izo nkambi. Abantu barishwe, abandi bakwiye imishwaro baratatana, ababyeyi baburana n'abana. Muri abo harimo Nyandwi Pierre Clavier atuye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Rukoma, akagari ka Taba, umudugudu wa Bukokora. Arashaka abavandimwe be babiri.
Mu kiganiro nsangamo no kurangisha abavandimwe banjye twaburanye mu gihe cyo muri Kongo 1996.
Abo bavandimwe bawe ni bande?
Umwe yitwa Shimaka Andre, undi yitwa Shimaka Mariko.
None mbwira byagenze gute kugira ngo mutandukane?
Ni ukuvuga ngo kiriya gihe mu Rwanda habaga jenoside ntibarakagiye muri Kongo, ariko tukaba twari dutuye i Kigali muri komine Rubungo, murenge Gasogi, sekitire ya Gasogi, selire yari Gashuri. Intambara na jenoside bibaye kongera muri Kongo, twabaga i Bukavu wa munkambi yitwa Kashusha, ariko abavandimwe banjye babaga i Bukavu mu mujyi. Intambara imaze kugera muri Kongo, umuvandimwe wanjye umwe ariwe Shimaka Andre yarahunze asanga i Kashusha. Undi Shimaka Mariko we ntabwo yigeze azana gukamenye uko byagenze icyo gihe. Hanyuma Shimaka Andre turahungana kubera intambara muri Kongo, tujya tukinjira mu mashyamba ya Kongo, tutandukanira aho bitaga Ishanzi. Mu kuhatandukanira yarakomeje aragenda agera tugera ku bantu bwagiye, ariko tukaba twagarukiye aho ngaho ku famiye yari isigaye tugaruka mu Rwanda. Ubwo yari njyewe n'ababyeyi banjye n'abandi bavandimwe banjye. Papa yitwa Shimaka Jean Damascene we aracyari ariho, mama yitwa Nyirahinzi Agnes we yapfuye muri 1999 yishwe n'urupfu rusange. Abandi bavandimwe banjye bo bariho bo bita Mukamazimpaka Dorothe, Mukamazimpaka Donata, Reberaho Jean Pierre, nanjye Nyandwi Pierre Claver na Minani Albert, hamwe n'umubyeyi wacu kuko ariwe udusigaranye Shimaka Jean Damascene. Ubwo rero kuva icyo gihe ntabwo twongeye kumenya amakuru y'abo bavandimwe bacu. Umubyeyi wacu usigaye Shimaka Jean Damascene niwe, kubera ko we arakuze cyane afite imyaka 28 n'indi yo arampaye ubwo butumwa cyangwa se uburenganzira bwo kurangisha abavandimwe banjye.
None se arimo ariko ari na Andreya, hari umwe utabonye kuva i Bukavu, hari n'undi mwatandukaniye Ishanje, na n'ubu kuva wagera mu Rwanda nta muntu n'umwe ubugeze akubwira ati nabaragutwaha, hari urumvise ko yageze hanaha?
Mariko kuva niwe wasize utigeze tugeraho Gashusha, we nta makuru twongeye kumenya. Ariko Andre we hari abantu batugira tugeze kubona za kingi kugira ngo, ariko icyo gihe none nta ni makuru twagiye funga
none se muri gutunda na kane Marco Rafinha kingaje Andrea Rafinha kingaje
muri 94 Marco Rafinha makumyabiri n'ibiri Andrea Rafinha makumyabiri n'ibiri bari bakuru
nta muntu waba wararokotse igitingi wigeze ushobora kuvugana nawe ku buryo yashoboraga kuguha amakuru arambuye ku mirimo yawe
ni ubundi ni bakuru banjye
yewe
ni mutoya kuri izo hari abaharokokeye bo muri famiye zacu bagarutse nabo batandukanye nk'uko twatandukanye nawe kubera intambara intambara yarabaye igezeho ngo tuyisubire bashatse kuvuga atandukana uko nguko ashima karanje ubu batandukana nabo na kandi bakwiye kongera kumenya
none urabarangisha hano mu kiganiro agasado kaburaga wampaye amakuru y'umuryango wawe abariho ku buryo bashobora kubumva bakabamenya bakaba bakumva yuko bariho bari mu rwanda niba yaba mbere yaba mariko hari umwe muri bo cyangwa se bombi bakumva ko baba bari niki ushaka kubabwira uhereye ku byo wibuka nubwo bwose mutabanaga baba babibuka wowe uri mu nkambi ariko naho nakugereyeho hari icyo wibuka wasigaranye hafi ushaka kubabwira muri kano kanya n'icyatumye umubyeyi wawe akubwira ati genda urashakishe niki ushaka kubabwira
icyo nashobora kubabwira ni uko bose nk'uko navuze abavandimwe bacu bari bari n'umubyeyi wacu baramutse bakumva turabatashye cyane turabakumbuye twifuza nuko batumyesha aho bari byaba na byiza bakabaza mu rwanda gusa nta mahoro ntacyo
ndabibwiye pierre kagame wakoze kuza mu kiganiro agasaro ka buraga ushakisha abavandimwe bawe andereya na mariko shima kandizera yuko bakumvise ikiganiro gitambuka muri iyi minsi mikuru irya noheli n'umwaka mushya nkwifurize kurangiza umwaka neza n'ubutaha zawugiremo amahoro menshi
murakoze cyane jenoside ndabashimiye cyane kandi bashimira ko mwateguye kino kiganiro mubyukuri ntacyo nabona nabashimira imana ibahe umugisha murakoze cyane
urakoze cyane nawe igira amahoro ubundi mfura Safi yarifuza kumenya amakuru ya mushiki we bavukana witwa Murekatete Munyana wabaye imfubyi ku mezi atandatu uyu Murekatete ageze ku mezi umunani yatwawe n'ababikira bamujyana mu kigo cy'imfubyi cya Masaka aho yaje kuvanwa ajyanwa mu Bubiligi mu mirongo icyenda na kane ubundi mfura atuye mu karere ka Gicumbi umurenge wa Byumba akagari ka Nyakabungo umudugudu wa Rugaragara hanyuma bigenda mutere
hanyuma ku mahoro yaje gupfa umwana akigarana na nyirakuru yakurangiye ubwo abanyaneza bose baramukanze kwa muntu kwa ko atabashije kumurera wabaramukanze kumurera nk'uko bamujyana gutya
abo bagira neza ni bande
abagira neza ni bo bazungu n'abamujyana
abo babigize bamenyaniye he n'inde wabahuje
umuntu waje kuba bamwereka yari mu nyubako nyinshi bari uri kugaragara bakure
mbese niwe wabazanye
niwe wabazanye
abazana mu rugo
abantu bazanye hano bari mu buhungiro ubundi hano hano hari icyumba
yego
akarangire ahangaha ati umukecuru we agomba nawe waba ntabwo umushyika we wemerewe kumutanga agende gato kumurera akoraje n'ubushobozi yari afite bwo kumurera kuko nyuma yari amaze gupfa
none aho hari impunzi mu nkambi hari abantu benshi bari bakeneye imfashanyo abari bafite abana bose barababatse babaha abazungu bajya kubarera cyangwa se bari bakurikiza n'iki bahitamo abo bana
ikintu bakurikiza bakurikiza ko umuntu yaba
mwene se abamu vanyimri onkambi wa mwene baisa mwene mwene ya nyuze he agenze gute
so wapana mwene onkambi baisa mwene 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 mataka pade mataka mwene 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 nandari hae mwene nandari hae mwene 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 mwene
mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene yagira ku bibiri hari andi makuru ngeze mu menya ubuvesitiri hari icyo ugeze ababwira byagenze gute ni ukuvuga ko ubu ngubu ntabwo muzi niba ariho muzi niba yarapfutse arabyariye nta kintu muzi muri make none se niki kikubwira ko yagiye mu Bubiligi
Okay.
Thank you. Ngiye ndamugira ngo ahangane ndandeba ubwo bitatu ndakubona Yeah, but you know, Uzakubere umwaka w'ibyishimo, amahoro, Thank you.
Thank you.
bari kose muri kino gihe kirimo kurangiza umwaka ndagira ngo twese ikiganiro nta gucuruza ku gihimba urukundo tugatanga urukundo tukabwira urukundo twifuza kuzagira umwaka w'urukundo ndawugiremo amahoro menshi ndakwereka urakoze cyane kuko ikiganiro nabitsezeranije mu ntangiriro z'iki kiganiro turakira Mugenga Safari atuye mu karere ka Muhanga umurenge wa Shyogwe akagari ka Ruli umudugudu wa Ruhina arishimira ko agiye kubonana n'umwana we yari amaze imyaka 27 ataza amakuru ye
Thank you. Salud.